baby, I know we had some problems. I was the one who could solve them. Na hukuwai niamini, madama kila siku kwani vita ilikuwa tu ya kazi gani. Sikupenda kwangu kwani we shetani. And I hope not, baby girl ilikuwa na kupenda. Singidhani tungevuka December. Uzuri wangu ubaya na uzuri wangu julikani. See my life, a dope nigga like me who kupenda. But I'm sure, ulipenda. Of course I loved her, loved her. Simu najua nilimpenda nga. Of course I loved her, loved her. Simu najua nilimpenda nga.
Hola, ati nasikia we ni lesbian. Baby girl, ebu wacha kujitesta. Na venye ulikuwa unapenda tuku kemba. My ten shots, na bado unahema. Niko japa na sitemi. Guess them, mama form alitema. Nimekuwa gangster since days za Mandela. Days za Mandela.
Of course I loved her, loved her. Simu najua nilimpenda nga. Of course I loved her, loved her. Simu najua nilimpenda nga.